Chironze nsula nkunonya. Hey, hey. Njagala manye nche wankola. Okuganga buli wendi. Mera njagalo bere kumpi. Olabiko nabe wanunga. Some little little magic. Olabiko nabe wanunga. Kwekati koke che zenkoke. Zenkabe kosanyuke. But why chicha wankola ga.
www.mp3ugandanmusic.com